IBM Records. Do I look at the shit? Eti mvua isinyeshe, ikikihali kipite mbali, tuliacha mapepe anapepea mtima. Hapa nangoja nideke kwa mbalzumari, kumbela chai yani walete walete. Eje nacheza mkomboti wa chawidu, naono analikata yani mudogo mudogo. Macho legeza mayai ni kama mwidu, najichezi ya karata nyole kozi la kikongo. Homie with sana paga wachanganywa, homie ando anavyo nichanganyia uondo, homie ando homie ni hata sina la kufanya, homie ando anavyo nichanganyia uondo, homie ando badi badi badi.
Zote umundani na wapigia kelele, nisamehe majirani, tumezibwa ukuta ndani raro budani. Na hindo bose na leo yuko na miecha, oh baby nifanya ni mchanganye changanye dula, au niwe kivurande ni kupeza don masha chura. Changanye, changanye, dula nalo penzi litutande wakati tunataka kula.
Oh baby, oh, baby. Sana pagawa changanye.